Lukka sura sappo e tati, aya sappo e jowe tati, yaki sappo e jowe nai. Misalu do gabbel mastar. Den Yesu wi'i, dume laamu Alla nandi? Ko nandi nai midum. Laamu Alla e nandi e gabbel mastar, ngel goddo hocci awi nder ngesa muɗum. Gabbel ngel fudi, warti leggel, colli ngadi cappe dow lice maaki. Nder ayaje de, en nani, no annabi Isa alayhi salam, nanditini laamu Alla ko aljanna e gabbel mastar. Gabbel mastar do, gabbel buringel famduki nder awdi fu, amma to ngel fudi, ngel mauna, ngel wada lice, ha colli e ngada cappe dow lice din. E jamanu annabi Isa alayhi salam, yahudan ko en, e kammino, Yesu almasihu. Wato annabi Isa alayhi salam tetay laamu daga Roman ko en rimdina yahudan ko en diggana be laamu mu'en amma nder misalu dum en nani annabi Isa wangini e jairi laamu dum o waddi na iri laamu duniyaru amma an laamu Alla wato aljanna bunonno nanden o wi nder ayaje den do dume laamu Alla nandi ko nandina e midum laamu Alla e nandi e gabbel mastar ngel goddo hocci awi nder ngesa muɗum gabbel ngel fudi warti leggel colli ngadi cappe dow lice maaki do annabi Isa alayhi salam e famtina yahudan ko en e jamanu muɗum hama e enen hande no laamu Alla ko aljanna fuddiri sedda bo gabbel mastar amma hande dum mauni gam annabi Isa alayhi salam nde wari duniyaru o fuddi wajinki habaru beldum yimbe sedda njabi ngadi imanu e mako annabi Isa fuddiri e tokkube mo ko almajiri en mako sappo e dido amma hande tokkube annabi Isa alayhi salam e dudi nder duniyaru en nani nder misalu dum annabi Isa alayhi salam wi dume laamu Alla nandi? Ko nandina e midum. Laamu Alla e nandi e gabbel mastar. Ngel goddo hocci awi nder ngesa muɗum. Gabbel ngel fudi. Warti leggel. Colli ngadi cappe dow lice maaki. Bandiraɓe am. Ma ana colli do. In yimɓe ɓe ngaɗayi imanu e annabi Isa alayhi salam. Amma eɓe keɓa bote. Ko barka. Daga sumpo kawtal tokkuɓe annabi Isa alayhi salam. Misalu, hande e wodi dudbe, janguɓe ngadi ilmu, ndiski, daga jangirde kawtal sumpo tokkuɓe annabi Isa alayhi salam. Gam de linjila wari, dum wardi e jangirde, e sudu lekki ko asibiti, e kuje fere fere bodde, dum yimbe dudbe e keɓa barka majum. Amma bandiraɓe am, se paamen do wiki, colli no ngarai tan koɗa dow lekki kin. Shuto e dawdi din ngada cappe ndima perna dilla amma di tabititta ko e lekki kin gam non bandiraawo am an hettinittodo adombo sondu ko adombo lice lekki kin wato a biddo aljanna e lawol imanu maada do annabi Isa alayhi salam ko adon tan bo sondu kebaindu bote ko barka sumpo tokkube annabi Isa alayhi salam gam non bandiraawo am an hettinittodo to adon bo sondu sei paama do wiki fu barka dum kebata dum tabitittaako dum timmojum amma wadu imanu e annabi Isa alayhi salam gam keba barka tabitittodum wato keba nattuki wuro Alla ko aljanna to nanta beldum dum ha abada gam non emi do Alla jomiraawo hokkuma faamu dum Lukka sura sappo e tati, aya cappande didi, yaki cappande didi e go'o. Misalu dow ƴufinirɗum. O wi'i kadin, ɗume nandinaimi laamu Alla? E ɗum nandi e ƴufinirɗum, ɗum goɗɗo debbo hocci, lancindiri e condi alkamari pondirkoy taton, ndi fuu ndi ƴufi. Bandiraaɓe am, nder ayaje ɗe, en nani, annabi Isa alayhi salam. nan dini laamu Allah yuufinirdum. Yuufinirdum do, wakkal chonal ko shondi, ndi dum nokkata setta. Dum watan der shondi ndi dum wadirita burodi. Sengi a burodi dum yuufi diggi. Domma misalu yuufinirdum do weni, lammu dan dan dun nyedata setta. Dum watan der biradam, gam dan dano dam warta lammu dam. Bandirabe am ko annabi Isa alayhi salam yidi paamen der misalu dum de o wi dume nandinay mi laamu Allah e dum nandi e yufinirdum dum goddo debbo hocci lanchindiri e chondi alkamari pondir ko intatoni ndi fundi yufi do Isa almasihu wato annabi Isa alayhi salam e yidi paamen Allah jomirawo e yidi Imanu meden, mauna der berde meden. Annabi Isa alayhi salam, eidi paamen do, bononno shondi yuufinirdi sedda, nattirita shondi alkamari ndi dum wadirita burodi fu, handi yuufandi mauna. Ko bono lammudan sedda, wadata biradam duddam danu, warta lammudam. Non ma imanu meden do annabi Isa alayhi salam, wadata gailon der berde meden. Hadum sankito koto ender duniyaru. Bononno ngieten hande. Annabi Isa alayhi salam. Nde futti waju. Yimbe setta tokkimu. Amma hande. Tokkube mako gadube imanu emako. Edudi nder duniyaru. Gamnon emido. Alla jomira walla in. Tautana enfamu. Perde meden gailo. Imanu meden mauna. Ngarten kulobe Allah, gadobe ko Allah jomirawo yidi nder jonde meden. Amin.